Zoom, zoom. Croup, croup. Zoom, zoom.
Ugo manya we cooking money bro. Kazi ni kazi bro. Kupoteza kitu gani beti money maskani kuna dili bro. Kuwini mtani bro. Upate ramani bro. Mesha sio vieti utotoka choka jiriu na bossy from four. Mahara kichwani akutukunyuka jojwani. Nisire dapa towni vati utani marafiale number one. Toto nyumbani kwa kina mpenjare ivani. Heliudi na dami ya kijani. Na mbea sirudi na kupa za ndani eh. Kipa, kwa kipa, watoto wa bibi ya turu, dishi. Tuna, ndoto kubwa, macho tanyotaka, bishi. Tuna force kibishi, bishi, real life, PC. Ukisikia consistency, mfano wa kwanza, sisi.
Watoto wa bibi, 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 watoto wa bibi.
Ukiona mtani sione kani, please don't call me. Niko busy and come in the lama ngulonda hella homie. Ukiona peace na danga usitha la umsomi. Wengine hella ya mchezo marejesho ajasomi. Yeah, mama nataka mjengo, baby nataka iPhone. Wengine natafuta scandal, mimi natafuta upendo. Kuwa single I can handle, nimegoma kwa vitendo. Siachi kumspoili baby asije kwenye pengo. Kipa, kwa kipa, watoto wa bibi ya turu, dishi. Tuna, ndoto kubwa, macho tanyotaka, bishi. Tuna force kibishi, bishi, real life, bisi. Ukisikia consistency, mfano wa kwanza, sisi.
Watoto wa bibi, 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 watoto wa bibi.